nnyo nawe oyagale birungi nkulaba ssebo obulikola mali obulungi muli olumwa kati otambula okuba emimiro lw'oyakuyiseeko nga yeevuga ey'enkola butagiveeko otuuse okusirana abo abagagga be weesimisa bingi bye beeresa baabuwe obwo bugagga tobuyita kunyiga ssimu n'okuba kimanye mubaamu okweresa otulo ne mubaamu okkola ng'akaloboyi bwebyo byogeregezo ntyo weerimbye kati emirimu nkulaba oginyomola oyagala giri gy'abaloodi ssebo babalaba bakwemusi ku kyenda kiyige basooka kwavula kati gokkola seruganda naawe basooka kwavula kola ng'omuttu leero olye ng'omwami ekya omama ebirungi biva mu ntuuyo basooka kwavula kati gokkola seruganda naawe basooka kwavula kola ng'omuttu leero olye ng'omwami ekya omama ebirungi biva mu ntuuyo balizikuwa bebo boolaba bagula masimu ngalaba amase n'omukazi n'awasa ssebo omulala ng'alaba muloodi ekyalo n'akigulira omwenge kyonna ne kinywa laba looni bwe mulema ate okusasula bbanka n'ebowa ebintu bye obwavu si kubulwa nsimbi kuba kubulwa birowoozo basooka kwavula kati gokkola seruganda naawe basooka kwavula kola ng'omuttu leero olye ng'omwami ekya omama ebirungi biva mu ntuuyo basooka kwavula kati gokkola seruganda naawe basooka kwavula kola ng'omuttu leero olye ng'omwami ekya omama ebirungi biva mu ntuuyo bonkulakula jandibanga gikufeebya munnange bakusimba mu nseke gwe tomanyi funa oyo k'omanyi ntya n'akuyamba akufuukira eddaala kw'oyita anaakulaakulana bwakyo bw'akola akasente k'olabanga akatono kamukamu gwe guba omuganda nakyo kiyige n'abo b'olaba bakulumula eyo gy'oli gye basooka yawabalinawakumanyi takuvangamu basooka kwavula kiyige ononjulira basooka kwavula kati gokkola seruganda naawe basooka kwavula kola ng'omuttu leero olye ng'omwami ekya omama ebirungi biva mu ntuuyo basooka kwavula kati gokkola seruganda naawe basooka kwavula kola ng'omuttu leero olye ng'omwami ekya omama ebirungi biva mu ntuuyo basooka kwavula kati gokkola seruganda naawe basooka kwavula kola ng'omuttu leero olye ng'omwami ekya omama ebirungi biva mu ntuuyo basooka kwavula.